Godfather.
That's Cloudy, baby.
Jaime.
Yo mamacita, wake up, post. Why the post? Nina taka niko post. Sina flash, nina touch. Kwenye kochi, kochi. Ama topige kwenye vogue. Ita noga iyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shingiana. Uswazi ila swakinya mwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, nikikodoro, wavae na wao, watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vigoba goba. Like this, umepereza iyo.
Like this,
umetoka chicha iyo.
Like this,
ibana safi.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza iyo.
Like this,
umetoka chicha iyo.
Like this,
ibana safi.
Like this,
mbona bambi.
Take a picture, take a take a take a picture. Take a picture, take a take a take a picture.
You the boy. Kwanza, umetokia poa kuna matata hapa kuna shida mara tu ndo unapata. Kusupenze maondwaga mashaka ukenikere nita kupiga baoni zali ya mapacha. Au mpaka kweke DP, DP nkupeleke bata flani Mississippi, CP. Ete na usuri wa makeup siwa siki, siki. Ndo kwanza siwa sikia wa waongo. Weka pozi flani pinda mgongo. Samini umwiri ni sapio udongo. Acha nikupe viuno flani vya mkongo.
Like this, umependeza iyo.
Like this,
umetoka chicha iyo.
Like this,
ibana safi iyo.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza iyo.
Like this,
umetoka chicha iyo.
Like this,
ibana safi iyo.
Like this,
mbona bambi.